Banache wanabalondo lebyenfuna byeggwanga lino beeraliikirivu ku ngeri emisolo emijja egyegigenda okusaamu abantu ba bulijjo omuli omusolo ku mafuta sukaali okusako n'ebizimbisibwa bino we bijjidde nga bannayuganda balindiridde embalirira y'omwaka gw'ebyensimbi ogwa 2026-2027 egenda okusomebwa.
Ebbeeyi y'ekintu ekimu eyambuka n'ekyokubiri n'ekyokusatu kati ekyo kye bayita inflation oba emiwendo okubuuka neva gye twandibadde tuyagala gibeere kati okugizaayo ate gavumenti kijja gikosa. Ekyokubiri nti amakolero ebintu kasiteri baba tebatunda baba badda ku bakozi nga balina okukendeeza baba balina okukendeeza ku bakozi bye batwala balina okukendeeza ku bintu bye tubadde tubaluwa nga
the trust me is going to lead to about 3.6% increase in the cost of doing business for small scale manufacturers, for transporters, and the entire cost of